moyo wangu. Oh, tu Mwove mtabe anguku pumuda. Mwababa abatano kwenye ntwente. Abanye bazifadila mtabe kukunzima. Nose la mingfulele
Fulele
Doze la ming fulele
fulele
Doze la ming fulele
fulele
Doze la ming fulele
Konyi sinkela
Hava pan sing fulele Hava pan sing fulele Hava pan sing fulele Konyi sinkela Konyi sinkela
Lambona gieza la katala Linnambulelele Ilo jabra di chere kibulina Mbulelele Linnan chotone lebo gawe Kireke bens Linnambulelele Ginyaka le kumbo Madimu mbulelele
Doze la ming fulele
Fulele
Doze la ming fulele
Fulele
Doze la ming fulele
Fulele
Doze la ming fulele
Konyi singela
Hava pan sing fulele Hava pan sing fulele Hava pan sing fulele
Then I get out of here.